angafuni ukuhamba ukuhamba nechomi zam andisafuni mna ukuzula ndihlandinyuka nechomi zam ebumandini endandikubo ichomi zam zazidlanam ezintlungwini endandikuzo ichomi zam zazingekho ayo ndivile ndivile mama ilizwe lakho lalilikhulu ndandingamameli abazali bam ndandingakhathaleli ukunqandwa kuzo zonke zonto ezimbi nakuzo zonke into endandisenza ndiyathula mama sendivile ma thula mama sukulila mama batshomi bam bandishiye bandishiye kule nyaka nyaka thula thula wena mama ndivile ayo ndivile ndivile mama ilizwi lakho lalilikhulu ndandingamameli abazali bam ndandingakhathaleli ukunqandwa kuzo zonke zonto ezimbi nakuzo zonke into endandizenza ndithi thula mama sendivile ma thula mama sukulila mama batshomi bam bandishiye mna bandishiye kule nyaka nyaka yho thula wena mama ndivile yho hayo hayo la 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 hum ha la la ho yo hayo hayo mam ha la 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 hum ha la la andisafuni ukuhamba ukuhamba nechomizam andisafuni mna ukuzula ndihlandinyuka nechomizam ebumandini endandikubo ichomizam zazidlanam ezintlungwini endandikuzo nechomizam zazingekho thula ndivile ndivile mama ilizwi lakho lalilikhulu ndandingamameli abazali bam ndandingakhathaleli ukunqandwa kuzo zonke zonto ezimbi nakuzo zonke into endandisenza iyathula mama sandivile mama thula